la 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 la. Sambu amose kins, tazama msalaba.
Sova music,
tazama,
tazama. Mugongoni unibebe, hacha kwako nijipite, idunie sinimeze, silaha unifunge, hivi vita nivishinde. Mbona upo kweke, kama kwamba umepigwa teke, ona umefanywa kiwete, ili watu wakuteke. Nina wako tumbe, ninaomba nisikie, anasema yawe. Bado yupo nawe, ukimpata yeye, hakika umepata vyote.
Tazama,
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 tazama mama,
tazama sasa msalaba.
Tazama,
ni ujumbe mwako,
tume
omba jibu lipo,
lipo tena,
yanawezekana.
Wanganga, ewe mama, eti wakupe irinzi, uilinde mboma yako. Mbona unasahau kwamba Yesu ndiye njia? Mali nayo pesa inatoka kwake Baba. Mbona waenda kwa wanganga, ewe mama, eti wakupe irinzi, uilinde mboma yako. Mbona unasahau kwamba Yesu ndiye njia? Mali nayo pesa inatoka kwake Baba.
Tazama,
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 tazama mama,
tazama sasa msalaba.
Tazama,
ni ujumbe kwako,
ujumbe
kwamba jibu lipo,
lipo tena,
yanawezekana.
Hakika wewe Yesu waniparaha.